Downloaded from ilovezedmusic.com.
Chat boy. In Alex Moore. Can I call my name? Sky Colors in the building. It's your speedy that you better not show. Yeah, I got you. You know, Shadi, the Puri Quaka. Kamboom. Wale Kama Lebanese Naka. Kamboom. Naka Tinja Tule Koma So. Kamboom. Naka Popo Kaka Kamu Danso. Kamboonga Dance.
Chocho meze fila mwaka dance kaka tumbu kile. Li bada tuma dance tatu kombo kile. Uwime ngeva sepsi ze 10 pin. Umdala wa 50 bieva 18. Babu niseko na unakale kama setting. Biti kole inge ya hupile mwako din. Joina fobi ni last konko. Kachimwe la kibiti ya mipondo. Kipina ya kadance kambunga. Jiwa kona uko bine mozimbunda.
Ino shali la kuli kwaka. Kambunga. Wale kama Lebanese naka. Kambunga. Naka tinja tule koma so.
Downloaded from ilovezedmusic.com.